haayu yuhana fasluol joweta tabol nde jawgel takkiti takkande joweedi dawre asama fu de'i bakin reta saa nden mi yi'i malaika en joweedi do dariibe yeso alla kebi luwe pufeteede joweedi di malaika jo fere wari dari kombi hirsirde odo jogi taasa wulgo urle ngo kangeri o hebi urle duude ha o wulade do hirsirde kangeri darinde yeso leso laamu nde o do wulade o don besdade ha do aji yimbe alla curde urle man ummi be do aji yimbe alla diga juude malaika jo darido yeso alla nden malaika jo ho itasa urle hebbini go be yite do hirsirde sakkini dum ha duniyaru diggali diggi holoji mbadi ma'e ma'i duniyaru dimbi nden malaika en joweedi do marbe luwe joweedi di go taski fufu gode malaika jo arano fufi luwal mudum malli malloje e yite jillindira dum be iyam tobi do lesdi yebre duniyaru tatabre e yebre ledde tatabre e gene fu kalki be yite nden malaika jo didabo fufi luwal mudum ko nandi be hosere maunde wunde yite sakkinama der ndiyam yebre ndiyam tatabre lati iyam yebre kuje ndiyam tatabre wati yebre komboje tatabre bo halki nden malaika jo tatabo fufi luwal mudum horre maunde wunde bana pitirla do'i e asama yani do yebre maje ndiyam tatabre do ceboje bo inde horre man kaadenga yebre ndiyam tatabre haadi rok ha yimbe mayinde be jaridam nden malaika jo neyabo fufi luwal mudum yebre nange tatabre fiyama non bo yebre lewru tatabre e yebre kode tatabre ha yebre jayngol maaje tatabre halki wala jayngol sam ha yebre nyalawma tatabre e yebre jemma tatabre nden mi yi'i mi nani dutal pirangal ha dow masin do wiya be sautu
kaito kaito wone latan to yimbe duniyaru fu to holo fufugol luwe malaika en luttube tato wangi